Jagalo chimanye tioli viroto ye mfuna ya Jagalo kakase tinza kwa gale viwoma Tosula chansi nawe yenza kwa gale nsine guru Goli kati zati baby Kenya ne mfuna mamanyi Tochusa liso baby Tunula kuza za kubamba Tenda kumbu zotulo Kwa ndohoze sechiro Umutima kukwa tasino Nyamba kempe wechiro Umukwana kwa kusa sana Kusa sana Mende lamu ya beke sana yeah. Umukwana kwa kusa sana Kusa sana Mende lamu ya beke sana yeah. Taratalo sa sana Akukwa takonze nana Olimu kila son sana Baby, to be taken on a kajanya, love me woman you are. You're my woman, Savo Kid is a Bele Gadia, Bele Defender. I want to know your gender, the Bim Patenda. When civil is a queer, no, 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 Jagalo kakase tinza kwa garibi woma Tochusa liso baby Tunula kuza za kubamba Sao kiriza mbele gadia Mbele defender I want to know your gender Baby mpatenda